School FM.
It's 9 minutes after nine. Msazwa kwa School FM, connecting, informing, and empowering students. Silai Phendukane Full Service High School, Matata in Section 6. Yazi ke namhlanje usuku olukhulu, you commemorating the World Read Aloud Day. Lapho kugqugquzelwa khona ukufunda ke, not kuba bafundi kuphela, but nje kuwonke umuntu kugqugquzelwa ukufunda ke. Njengamanje ukhona kushisha nhloko wakhona ke la ePhendukane Full Service High School, okwesikolo ke sezingeni eliphezulu. Isikolo ke lesi samabanga aphezulu esilana ke eMadade Section 6. Shisha nhloko ezokhuluma nje njengamanje. Shisha nhloko, sikubene sikwamukele emsakazweni School FM.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelele nabalaleli beSchool FM, ngibingelele bonke abantu abalalele lolu hlelo lethu lanamhlanje. Ngibonga kakhulu ukuthi uthe wathatha lethuba ukuzosivakashela ePhendukane Full Service High School. Siyabonga.
Sibonge nje nathi principal ukuthi uzivumele ukuthi sikwazi ukuyiveza esikoleni sakho, njengoba nje kuyinto nje evele nje yasukumela phezulu ukuthi sivele lesikoleni. Sibonge nje lethuba osinikezele na njengomholi wesikole. So asingene nje la esukule namhlanje principal, usuku lolu bizwa ukuthi World Read Aloud Day. Sibonile nje abafundi la befunda incwadi ehlukahlukene ngenhloso nje yokugqugquzela ukufunda nokupromote this reading culture kubafundi ukuthi bakubone ukubaluleka kokufunda. So what do you have to say as the principal of the school about usuku lwanamhlanje?
Ngicabanga ukuthi msakazi usuku oluhle kakhulu lolu kubantwana bethu, futhi olukade luhleliwe, nokuthi siyabagqugquzela abantwana ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi mabafunde, ngoba ngaphandle kwemfundo ayikho into abangayenza. Kodwa futhi siyazi ukuthi uma befunda iyincwadi zalo lonke uhlobo lolimi, kuyabalekelela ekutheni bakhulise ulwazi labo, ngoba ukufunda kuyisipho esikhulu esivela kumdali. Ngakho-ke lolu suku ngazathi ngangaba usuku nje luyi-event, kodwa kube yinto eyenzeka mhlawumbe nsuku zonke, njengoba senzile i-commitment siyiPhendukane ukuthi njalo makuqala ama period ama languages abantwana bazofunda leyo 5 minutes baphinde bafunde na u last 5 minutes ukuze siqikelele sicuzelene ukuthi abantwana bayafunda futhi bayakhuthazwa ukuthi bafunde izinto zonke.
So principal, okunye nje ngithanda ukwazi la ukuthi njengoba sibona isikolo sakho sezingeni eliphezulu, siyabona nemphumela ephumile last year ukuthi iyakhuphuka imphumela, abafundi benza kahle. So engithanda ukwazi ukuthi wena njengo principal kahle kahle, what is your vision, ikuphi lo kahle kahle ofuna ukuthi ukufezekise la esikoleni, nanokuthi ke wenza kanjani ukuze ekugcineni kube nemphumela emihle, njengoba sibona nje ukuthi iPhendukane ibalwa njengezinye zezikole ehamba phambili ikakhulukazi la esifundeni sethu amajobu.
Msakazi, engingakusho nje ukuthi umbono noma i-vision akusiye ka-principal kuphela, kodwa ka-principal, abafundi, abazali kanye no-teacher ne-Department of Education, ukuthi faka sonke isikhathi provide an affordable quality public education for all. And so nathi siyiPhendukane siyakwenza ke okusemandleni ethu ukuthi sibantwana sibagqugquzele bafunde, sibe nemihlangano nabazali sibachazele ukuthi yini okulindeleke kumntwana nomntwana ngazo zonke iy'nsuku, bese sibalekele abantwana ngokwey'nselelo zabo noma ngokwama-learning barriers, ukuthi nabo ngokwe-support esibanika yona bakwazi ukuthi ba-achieve the best that they could, because siyabelieve ukuthi wonke umuntu can achieve for as long as ezothola i-support efanelekile. Uma ngeza nje umzekelo msakazi, ngonyaka odlule sibe no-grade 12 obhalile o-293, kwaphasa abantwana abawu-260, and out of those 260, 112 obtained ama-bachelor passes. And out of those learners about 260, we had 92 learners abathola ama-diploma passes. And saphinde saba nabantwana futhi abawu-56 abakwazi ukuthi baphase nto ngohaya certificate. Ngako siyisikolo sasePhendukane, asisho lesikolo esibheka kakhulu ukuthi lizothini i-percent, kodwa sibuke ukuthi ngemfundo mingakhi imizi noma imindeni esingayishintsha ekutheni abantwana babe yimpumelelo noma baphumelele, bakwazi ukushintsha isimo senhlalo, isimo somnotho kuzwelonke nasemhlabeni wonke jikelele. Ngako lokho kuyasilekelela kakhulu ekutheni sisebenze kanzima, ngoba siyabona ukuthi kulesikhathi samanje ayikho into ongayenza uma ungafundile. Ngakho imfundo iyisikhali ongasebenzisa ukuthi uphumelele empilweni. Siyabonga nje nakuwonke abantu abaxhasile, ama-stakeholders, namhlanje sino-School FM, na wonke nje ama-program, Department of Education, labor formations, our teacher, nabo nje o-teacher, nabazali, SGP, Student Parliament, RCL, baya-contributor. Uma nje msakazi ngingakwazi ukuthi ngikubekele uma isikhathi sakho singivumela, sibe nomntwana obizwa ngokuthi uplosses nenhlanhla othole unumber 1 kwi-district yaseMazulu yaseMajuba kwisiZulu home language, oshaye zonke ingane kwisifundo sasesizulu home language. Saphinde saba nomntwana okuthole uposition 7 okuwundima Nhlalenhle emajuba. Kusho ukuthi lapho sibala iy'kole ezila ku 66 ney'ngane ezinga close to 5,000. Kodwa labantwana bakwazi bathola uposition 7 baphuma top 10. No number 9 ku-top 10 yasemajuba okube umazibuko nokulunga. Le ngane ziphume nemiphumela emihle kakhulu nje ngo-2019 National Senior Certificate Examination. Ngakho ke nabantwana ababobabili beyofunda izifundo zobudokotela. Kusho ukuthi sesinesiqiniseko sokuthi uma ubuka ngokwe-statistics ase-South Africa, uma beqede izifundo zabo, bayobuya bathuthukise imindeni yabo kwezomnotho, kwezenhlalo, bakwazi nje ukuthi impilo ishintshe esifundeni sasemajuba, ishintshe e-South Africa, ishintshe nje nayo yonke indawo. Mhlawumbe ibona bayosiqhamukela namakhambi alezi zifo ezisihlasele kangaka ezweni lonke. Ngakho ke siyisikolo sifisa lokho, ukuthi sikwazi ukuthi sibalekele abantwana. Sibalekele abantwana ke thina njengephendukani abahlukahlukene, abanye abanayinselelo ekufundeni esikubiza ngama-learning barriers, ama-mild to moderate learning barriers, because it's inclusive school and it's a full service school ngokwa-white paper 6. Ngakho kubalulekile ukuthi abazali nomphakathi ba-understand ukuthi esikoleni kufanele ukuthi abantu singababandlululi, singabacwasi, kodwa sibakhulise futhi siqikelele ukuthi bayafunda ngokwe-level yabo. Sineyifundo-ke ezinhlobonhlobo esinazo la esikoleni, sino-maritime economics, sino-engineering graphics and design, sino-technical mathematics, technical physics, civil technologies, agricultural management practice, agricultural science, drama, visual arts, computer applications technologies, information technology. Sinawo zonke nje iy'fundo ongayicabanga, ngoba sithi abantwana bathuthukiswe ngokwazi kwabo futhi bakwazi ukuthi balandelele amakhono nama-careers la bacabanga ukuthi bangawafisa ukuthi babe yiwona emhlabeni ukuze sithuthukise izwe lethu. Msakazi,
engizwile ukuveza la thisha hlobo ukuthi kunomfundi ngathi uthe esikoleni sasemazulu uthe waphasa ngamalingisi kakhulukazi kwi-African language. So sekukancane kula malanga ukuthi kuzoba nomfundi nje ophasa ngaleyo ndlela kakhulukazi kulimi lakhe lesinto. So mhlampe nawubheka nje nanjengothesha lakho, mhlampe yini yenza ukuthi abantwana bagcine ley'limi zabo okuyizona abayingcili baleni ukuthi thotha basayinaki kahle njengoba begqugquza nje namhlanje ukuthi njengoba kufundwa nje namhlanje abantu abafunde nge-language of their choice. Nangabe ukhululeke ezulwini, do it. Nangabe ukhululeke ngolimi lakho lesesotho, do it. So mhlampe yini obona ukuthi njengoprincipal mhlampe iyasilela ekutheni abantu babone ukuthi no, ulimi lwethu lolo asihambe nalo, asilifunde lolimi lwethu, because now isilungu isona esingathi sihamba sitake over compared to ulimi lwasekhaya.
Msakazi, lo mntwana obe la ekhaya uBlose othi wabashaya bonke olimini lwesiZulu home language lapha emajuba, utshengisile ukuthi ulimi lubalulekile. Njengoba namhlanje ku-World Read Aloud Day lapho sibungaza khona zonke iy'limi zase-South Africa, naso isiZulu fanele singasaleli ngaphandle. Umyalelo-ke kahulumeni wase-South Africa uthi iy'kole fanele ziqinise kakhulu olimini lalapho okubusha ukuthi abantu bebaningi khona, ngoba sesiphelele lesikhathi ukuthi kube khona iy'limu ezothathelwa phezulu kunezinye. Iy'limu-ke lezi zabomdabu nazo ibalulekile, futhi-ke siyakujabulela nje ukuthi unale y'nhlelo zo-World Read Aloud Day lapho ziqhakambisa khona zonke iy'limu zase-South Africa, kodwa kakhulukazi iy'limu zase-Afrika bese ibonakala isilela emuva kakhulu. Kusho ukuthi nje ngingakusho Msakazi ukuthi thina singabantu, singama-Afrika, sabulawa kakhulu uhlelo lwengcindezelo, nanokuthi-ke sikubiza ngokuthi sakholonayizwa kakhulu, saze sagcina sesazi ukuthi into enhle yinto yesilungu. Uma ufuna i-quality education, umfuna imfundo yeqophelo eliphezulu, fanele uye edolobheni. Sakhohlwa ukuthi imfundo yeqophelo eliphezulu ney'limi zasekhaya namasiko ethu nayo yonke into esiyenzayo ingatholakala nakhona ey'koleni zasemakhaya nezasemalokishini. Sithuthukise iy'ndawo zethu zasemakhaya. Kodwa sithe masithola inkululeko e-South Africa, sakubona kuyinto mhlawumpe ese-fashionable noma uba sesitayeleni uma umuntu okhuluma noma owenza izinto ngolimo lwabantu bokufika. Lokho-ke siyaye sikubuke njengesikolo sasePhendukani, kanti cha, akufanele ukuthi abantwana babe naleyo mqondo. qondo noma naleyo ncindezi kodwa thina sayisitha sibakhulise ngokwamasiko ngokolimo ngokwezenkolo nawokwazonke nje izinto esicabanga ukuthi ulimo lolu lesintu lwesizulu abalikhuluma ekhaya abalifunde nasesikoleni fanele ukuthi kube yilona oliphakama kakhulu ngakho ke ingakho namhlanje selokwathi into iphendukani lokuthola imphumela eyiquality lapha olimo lwesizulu asikaze sithole less than 100% futhi asikaze sithole umntwana oba less than level 5 ephendukani kwisizulu home language sithola ku level 5 siye ku level 7 kusho ukuthi isizulu home language hlezi siyiquality kulesikole ngoba ilona limi esicabanga ukuthi lubalekile futhi siyazi ukuthi akukho la eSouth Africa lo ngahamba khona ungahlangana nomuntu okhuluma ulimi lwesizulu ngakho le ingane uma siyiqhuquzela siqinisekise ukuthi siyabafundisa ngesilungu kodwa futhi ulimi lwesizulu kuulimi lwebele ulimi lwasekhaya fanele ngaso sonke isikhathi ukuthi luphakanyiselwe phezulu
ngizwile futhi principal uveza nanokuthi the vision is not only ka-principal kuphela noma yesikolo but kodwa within the school noma nje ngaphandle kwesikolo kunabazali kuno-department of education kunabafundi njalo njalo so ke uthole ukuthi imibono ihlukahlukene but ukuze kube umbono wodwa nenza kanjani nabazali ukuthi na ukhuluma nomzali ukuthi mzali sicela ukuthi umntanakho kuzoba nama-classes so she has to attend he has to attend kunenza kanjani ukuthi nibambisane lokho kubambisana nje even nakuba abafundi ukuthi gcine kuphume imphumele njengale because ngaphandle kokubambisana bekungeke kwenzeke ukuthi kube nemphumele njengale but kuba kulokho kubambisana ne-understanding okugcina kwenza ukuthi nikwazi ukuproducer lama-rates amahle kangaka so nenze njalo kubambisana kubazali abafundi no-teacher njalo njalo
Msakazi uyabona nje mangakupha umzekelo selokwathi inhloso lokungafika kulesikolo kusukela ngo-2007 ngiyaqinisekisa ukuthi kukhona ukubambisana obuhle phakathi kwethu siyi-school management team kusho ukuthi othisha lababhekele ukuphathwa kwesikolo kanye nomkhandlu okuyi-school governing board siba nemhlangano-ke ngaphambi ukuthi kuvulwe isikolo sihlale phansi sihlele ukuthi lo nyaka sizobheka kanjani sibese siba nanemhlangano nothisha lapho sibachazela khona ukuthi nazi izinto ezizokwenzeka nazi inguquko ekhona nayo imphumela ihambe kanjani bese kuthi nje uma ngakwenzela umzekelo izolo siqalile imhlangano yethu esiyibiza ngama road shows lapho isibiza khona abazali ngokwama grade sizobachazela kusukela ku grade 8 kuya ku grade 12 izolo beku grade 8 and 9 kusasa ngoba kumhla ka 6 u grade 10 and 11 namhlanje 10 and 11 then kusasa ugrade 12 ngolesini ngakho ke siya sikhulume nabazali sibatshele ukuthi nakho kulindelekile nazi into okufanele zenzeke abantwana sobahlola kanje abantwana sobafundisa kanje abantwana futhi indlela kuba khona ukubambisana phakathi komfundi umzali ekhaya bese kuba khona notice sesibanike nalento esiyibiza ngokuthi ATP olo kusho ukuthi ilezi izifundo noma izihloko ezizobe yifundwa futhi zizophinde zi-assesswe kanjani noma abantwana bazovivinywa kanjani kulezo yifundo ukuze umzali naye akwazi ukuthi adlale iqhaza elibalulekile emfundweni yomntwana niyasemhlanganweni ke abazali siyababiza abazali ukuthi babe khona emhlanganweni futhi bayayezaka abazali basephendukani bezozwa ngemfundo yabantwana babo ukuthi hamba kanjani item netem siyasibiza abazali ukuthi abeze bezobona imiphumela yabantwana uma khona isifundo la umntwana engenzi khona kahle umzali uvumelekile ukuthi eze esikoleni ezoxoxisana nothisha kubonakala ukuthi yini okufanele ukuthi ayenze noma ikuphi la umntwana angasizakala khona siphinde sisebenzise imali kahulumeni imali yabazali ukuthenga izinsiza kufundisa okungama LTSM noma learner teacher support material ukuthi abantwana bafunde siyazi ukuthi manje sekusebenza kakhulu i-technology nathi la esikoleni siyayisebenzisa kakhulu izinto ezifana no-Wi-Fi izinto ezinjengama computer ama tablets nazonke nje izinto lezi zokwenza ukuthi abantwana bayithole imfundo yabo i-attractive noma i-interesting ekutheni ba-understand bonke ngokuhluka kwabo
amazwi nanokukhula uthisha nhloko amazwi akho nje okugcina ongathanda ukwadlulisa kumphakathi wonkana wasemajobo abafundi abazali njalo njalo
amazwi okugcina nje msakazo ukuthi njengoba siqala lo nyaka 2020 neminye iminyaka elandelayo besingajabula ukuthi kube khona ukubambisana phakathi kothisha abafundi abazali kanye nomphakathi nje wonkana bese zigadwa izikolo zibe indawo ephephile wonke umuntu ongena esikoleni ningabikho ukulimazana ukubulalana zingabulawa nempahla yesikolo umphakathi uyigade ngoba ngaphandle kwesikolo ngaphandle kwemfundo umphakathi awulutho iSouth Africa idinga abantu abafundile ngakho ke kuyokuma kunaloko kubambisana umphakathi usigada isikole kuyokwenza ukuthi uhulumeni wethu akwazi ukuthi enze nezinye izinto eziyaphambili.
Asibonga kakhulu isikhathi sakho Jenalo.
Siyabonga kakhulu umsakazi.
Sisekhona-ke la eMadadeni Section 6 esikoleni samabanga phezulu iPhendukwane Full Service High School njengoba sikopha kusuku olubizwa ukuthi-ke World Read Aloud Day namhlanje. Msakazi wakho School FM, connecting, informing and empowering students.
School FM, connecting, informing and empowering students.